Msupa kwa gate, anadai Java the date, ninadai kumarinate. Msupa kwa gate, anadai Java the date, ninadai kumarinate. Msupa kwa gate, anadai Java the date, ninadai kumarinate. Msupa kwa gate, anadai Java the date, ninadai kumarinate. Inaeza waka sana, jing jing tukisonga tangu jana. The painting wanna put it on kijana. Tukisonga na idha, tunasonga na idha,
tunasonga na idha,
tutaona na maidha,
tutaona na maidha,
inawaka na idha,
inawaka na idha,
amebeba mabidha. How you doing Aisha? That the way you, that the way you,
oya, kila mtu mahali yake, mahali yake, mahali yake.
Waria kontani basi nipate kwenye ba kwetu hewa stika ilipuliza neiba kachumbari chapa kombe smoki ndani ya van kisha moshi mbili niko aire mkala kaniban digi digi dam julu black utadak bash na mangoko wana behave kama duck bash sayanja uneza susi tumda sasi tingisha tingisha mawolo lilo we muderu mokorino mogi kimonyoski mpaka ma albino kakipaka makeup kana kam latino
inaeza waka sana. Jing jing tukisonga tangu jana. The painting wanna put it on kijana. Tukisonga na idha, tunasonga na idha,
tunasonga na idha,
tutaona na maidha,
tutaona na maidha,
inawaka na idha,
inawaka na idha,
amebeba mabidha.
Alright, shashi na band, cheza na narema jamaa. Shashi na band, cheza na rada majamaa. Shashi na bag, chezana na rema jamaa. Shashi na ban, chezana rada majamaa.
Kisonga na idhani mkala, na wakanyaga kanyaga na akala. Wee ni kipara na unapara, umeoga na unanuka tara. Wana spaceship na Excel, positive vibe ndio cartel. Only the few wananitet, mfuko mandovu na jiset. Blacks, chaba na kikeg.
Inaeza waka sana, jing jing tukisonga tangu jana. The painting wanna put it on kijana. Tukisonga na idha, tunasonga na idha,
tunasonga na idha,
tutaona na maidha,
tutaona na maidha,
inawaka na idha,
inawaka na idha,
amebeba mabidha.
Badman, badman,
badman, badman.
Nimelan na kibeng masani ya mbele, wacha tukaende. Zikate kate sana pia nanga tusongeze. Wesi mzembe, baby we ni wembe. Umeivisha sana kanipandisi ya nyege. Bakisha, kasonge sana limbe mia pana kingiza. Usisonge nikitema bado nitabambisha. Tikiban maidha, mashisha, sasita, rada masista.
Wee musichana bado jasimama bahali yako.
Bumburusha, bumburusha sianda, bumburusha, bumburusha sianda, bumburusha. Tukisonga na idha, bumburusha, bumburusha.